zlatestmusic.com.
Oh yeah, yeah.
Ben Bizo, I'm a Jyoti.
Yeah, yeah.
Jess Meek, Young Kid, Flip Gay. Voice for Mike Nana, CIIK.
Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Tapa mpanga fela kuna zamu wana. Oh yeah. Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Tapa mpanga fela kuna zamu wana. You have to look for future. It's a cool out as a fit. You have to love the robot. Try kumbuka back more no fit. You have to love the robot.
Amuni fangi chansi. Nina ni mapepa. Ya vola kwandu mapepa. Makwata ya shupa mapepa. Mususa makwendi na neva.
Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Kapa mpanga fela kuna zamu wana. Pole. Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Mpanga fela kuna zamu wana. You have to look for future. It's a cool out as a fit. You have to love the robot. Try kumbuka back more no fit. You have to love the robot. Oh yeah yeah yeah. It's a cool out as a fit.
$1 for
no mind bro.
Winzipizi ni mapipine. Aluzi vinci umbata kuliruvine. Banyeni bao kwa nuba la kinga pene. Akuna zelueza manefa kwa nchirupene. Wakanda nda kutimela nekeni hutu. Mashele nyi unani kwa nuni pila situtu. Mashele nyao kima hule ni matuku. Zelu salatiki kuwa muela situpu. Zamina luli wona fama Facebooku. Mutezi mwali mota ni vasaliva matuku. Upula zeneva kule langa bokuku. Mwendi ni kucheze va mutamile masuku.
Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Kapa mpanga fela kuna zamu wana. Pole. Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Kapa mpanga fela kuna zamu wana. You have to look for future. It's a cool out as a fit. You have to love the robot. Try kumbuka back more no fit. You have to love the robot.
Can I say, Timina, no one at a blown and losing any weight? For Pepper, I can in anima meliti, my pale lacunis, and I get why you face when you met it in life. Think about the others, maybe you forgot Kuriruna, my brothers. Akuna Zeruza, Kona Mona, Ramishupe, a selfish blow, Mutavera, no Mikupa. My promises, I mean, a fact. I shot a money, Kashakasha, Neke, Anti, the Kwakupotia, Miss Evasia, Palamina, Miss Quite Gotia, Neke, they would drive a Munani, Minimotia.
Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Kapa mpanga fela kuna zamu wana. Pole. Kana mkulu waka mwana zamu yeza. Kapa mpanga fela kuna zamu wana. You have to look for future. It's a cool out as a fit. You have to love the robot. Try kumbuka back more no fit. You have to love the robot.
Mike Nana CIIK, DJJ Actica Balu Money. Big shout out to my young bro Gumbe, Uncle Kife, Mukukashi, Eo Comfort, N Boy,
ZLatestmusic.com,
Scott G, Gendrix Dabi, Mods Niner.